Uma kwenzeka lingshonela lingakashoni yena namuhla Uma kwenzeka ungikhumbula Nkosi ingakawafezi yamafuphami ngikhuleka umthandazo wokuthi laba basele ngemumva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka Labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise engopheli ngaphakathi ngoba naye sekukaningi ukufa ibhekana naphi ezinhlambini zamehlo uswelakala ugadla mawabo lalapha ekhaya ukufa kade kuzenzela nje kusikela kwelinonile sengize kwadela kumgibe wamathansisamfalaza nomakhelwane-ke bengafakaza kade ekhaya kuvika idlozi ngokubuka ukuthi inqe isize yahlithuka intamo pho kusisangane ukubayeka beyihleka kuba kolimalano bengahlekanga nani-ke enofika emngcwabeni wami ebengazi kakhulu ungakhali kakhulu ngoba bayingcusana abakwazi ukukhombisa uthando uma usaphile emhlabeni Ngoba ngiyalazi mina ngizofakaza ngabantu phezu kwekhanda lami ngezinto ezinhle engizenzile phambi kwenu kathi zingaki enzenzile phambi kwami ukukhombisa uthando uyedwa omunye ozobheka ukuthi ngampela ngikhahlele ngampela yini Isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donza iyodwa ukusobala ukuthi lono beyibopheli kanti enethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodwa kanti ibhakethe lakwantamo abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa 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 iyodwa iyodwa